This is an MUT Radio podcast.
We have the Farmers Corner with Mr. Masango, and today we are discussing intesibizange aquaculture. Mr. Masango is an MUT alumni, the professional farmer, and also the businessman. He is the founder and the director of Masango Agri Services and Farming. As a professional farmer, ukona ukusiza ukuthena understande ukuthena iyini iaquaculture. Mr. Masango, good day and welcome to the show.
Good day, Mr. Mabaso. Njani
mfethu? Siyaphila baba, khamba kanjani kuwe?
Hayi, ngiyaphila mfethu.
Siyabonga kakhulu. Nali igama singalazi nokulazi ukuthi nalichaza ukuthini. Mhlawumbe mawungasithatha nje usichazele yini aquaculture?
Aquaculture ngizocela uqale ngihlukanise nje uaqua from uculture.
Yes.
So uaqua usukela egameni lithi aquatic, meaning water. So if we talk about aquaculture, sikhuluma ngokufuya emanzini, let's swimming in water, lafuya khona ofish or ihlahla ezikhula emanzini, nabo aga kanje, i-aga ulwelwe, ngasekhathi biza kanjalo futhi ulwelwe. Yabo kunabona kube akusatshanyana obushibilikayo ukuba semanzini. So ngesikhathi nje sisakhala nje fukene, ulwelwe buba semfuleni emanzini kuphana. So nje thina besingazi ukuthi ngalesikhathi, kanti nawo ingxenye yama-organisms aphila emanzini.
Manje obunye umbuzo ke uzosho ukuthi na okay sesiyabona ukuthi na sikhuluma nge-farming in water, and then lento iqale nini, mhlambe isikhona mhlambe exposure ekhona nge-aquaculture?
I-aquaculture eyenze kuze kube iyaqala noma iyagqugquzela ukuthi kube khona ukuthi uyabona uma siyodoba emfuleni, sina sedoba sebofishi, sidobele ukuthi sidle ufishi, asicabangi thina ukuthi i-most ofishi kungenzeka baphele ofishi. So kwahamba kwafika ekutheni kudoza nge-net, bekungcono sasiba ngodobo. So umuntu avele afake i-net olwandle, yenawole bonke ofishi, then mekhipha i-net yakhe, akacabangi ukuthi othi ngisathela bofishi abakhulu, yena bofishi abancane nje babuyisele emanzini ukuze baqhubeke bakhulu. So kwacaca ukuthi kushuthi bahambe baphele ofishi. So that's why we-introduce i-aquaculture, whereby sizokwazi khona ukufuya in a controlled environment. So ngalokho senza sure ukuthi uma ufuye ufishi, awuzofuya ufishi nengwenya ezizimele zona.
Yeah.
Ngoba izingwenya ezo zisuka zibe zidlala bofishi bakho bebe bephela. So i-controlled environment isize kutheni into esiyifuyile ibe sustainable, sibe ne-show sokho sokwazi ukuyithola for the longest time, and ne-generation elandelayo ikwazi ukuyithola. Kose uma ukhakha uthatha into eshiye wena, uthatha uhafu ushiye uhafu ukuthi ukhule futhi. Then uma sekhulile futhi uphinde uphungule uhafu. So i-aquaculture isikhona exposure ekhona, even i-Department of Fisheries and Forestry uyagqugquzela ukuthi ama-farmers angene kwi-aquaculture. Kodwa-ke uma la nje esoy mani uma ngikhuluma nge-aquaculture bavele bathini bathi ayayaya into yabelungu leyo ishele kubelungu, thina sintshakale umoba namatube nani.
Yeah.
So mina-ke uma uke wathi into yabelungu, umuntu efike eqala umqondo nami ukuthi leyo nto inemali, so angizami ukuthi ngigxile kuyona. Kuthiwa ikhulunyelwa-ke kodwa eziwa. So kodwa ngike ngakhuluma kancane ne-Department of Fisheries and Forestry mayelana ne-aquaculture, but yes, sazoqhubeka sibone ukuthi senza kanjani. Kodwa nje ikhona exposure kakhulu, and futhi iyagqugquzela ukuthi ezikuthi sivulele ufishi babe khona nazo zonke iy'lwane zasemanzini.
Khona sukubalulile ukuthi na kwesinye isikhathi thina sibuye sibe greedy kangangokuthi na sifake amanethi emanzini sibuye nofishi bonke, abanye begcine befile and all that. Uzoyibuza komunye ukuthi na futhi iyiphi manje ubuhle be-aquaculture, except or beside lokhu kokuthi na asingaboshi iy'lwane ey'hlala emanzini, ubuphi omunye ubuhle be-aquaculture?
Okuhle be-aquaculture okuthi ikhetha i-environment e-healthy for iy'tshalo ney'lwane ey'hlala emanzini. So i-environment yakhona i-healthy and awekho ama-predictors because isiyi-controlo wena iseda, mhlampe wenze ethangeni or kuma-port or even emfuleni, but it's controlled, i-controlo wena, so wena ukwazi ukuvikela impilo yakhona. And also yenza sure futhi ukuthi sine-sustainable seafood, i-seafood ayizosiphelela, sizokwazi ukuyithola every now and again.
Manje ke zikhona mhlambe izinhlobo engaphansi kwelokhuzana kweaquaculture mhlambe ubalulile ukuthi there is a fish farming zikhona ezinye inhlobo engaphansi kweaquaculture.
Yes, zikhona like ialga kakhulu, ialga ibalekile ulwelwe.
Yeah.
So ifuzo uzofuya ialga. Ialga siza izinto eziningi njengokudla. Ialga inama proteins amaningi nama minerals nama vitamins. So bayisebenzisa kakhulu kuma beverages. So ingena kuma beverages isikhathi esiningi as a supplement. And also ialga futhi iphinde isebenze kuma biodiesel, yenza udiesel because inama lipids amaningi.
Yeah.
Iphinde futhi isebenze fertilizer and also isebenza as a water purifying agent. So bengingaqhiqaleni ukuthi ibijwayele ukuba khona emfuleni but nabe singazi ukuthi yenzani. So yona ngoba isayibe sticky-nyana, icollector wonke udoti ukuthi uhlale kuyona. So that's why amanzi ebeswa emfuleni nabe ngasigolisi. Not because abengangcolile but ialga ibidonsa konke ukungcola kuhlale kuyona then sasithola amanzi aklini. So isebenza as a water purifying agent also.
Bayasho ukuthi ne aquaculture has been in existence since at least 500 BCE kudala yaba khona. However, only since the mid 20th century it has assumed a commercial importance. Ngiyacabanga ukuthi na Mr. Masango la kungena ukuthi na njengamanje sekumele ube ne license ukuze uhambe odwebo lwandle.
Yes, fanele ube ne license because ungaboshwa uma ubona odwebo lwandle. Without a license, then you can go to jail.
Mhlambe ke abanye bazoyibuza ukuthi na iyiphi into uMr. Masanga akangasinika yona ngeaquaculture sisakhuluma ngayo nje kupho kunye mhlambe okumele sikwazi okubalekile ngayo.
Engakusho ukuthi iaquaculture ifarming eRice futhi elule eyenzakala nayo. Because abantu abanesithela ama smallholders ayisaba sele ukuthi into nje yabo it's like a foreign language them yabo
yeah.
So basikele ukuthi nje into yomtaka bani kanti into yenzakala futhi into ebalekile because sonke ufishi siyawudla futhi siyawuthanda so if sina sizobalekela iaquaculture futhi kahle sesiqonda ukuthi ufishi abaphele qonda ukuthi ialga ayiphele so kulele kuthini it's up to us ukuthi we adopt and then singene kuaquaculture and then continue with farming.
Manje ama prawns angena phansi kwa aquaculture.
Yebo angena ngaphansi kwa.
Yeah. Uyawadla ni Mr. Masanga ama prawns. Alright. Thank you so much Mr. Masango. Maybe igama ungashiya nalo nje elokugcina as far as the farmer's corner is concerned. Mhlambi iziphe ezinye ilokhuzana izihloko ezizobuye silokhu siyibheka.
Ku 2024 because kunyaka omusha hopefully wonke umuntu angene kahle kunyaka omusha so bengifuna sigxile kahle kuyona ukuthi farming yes farming siyayenza for ukuthi sidle nje asafa let's start and make sure ukuthi farming isenza i-business so kuzoxula kakhulu ngokwenza farming a business and moving from small scale to commercial because we cannot be small scale farmers from now kuze kube sekugcineni so we must move from small scale to commercial.
Thank you so much Mr. Masango sikufisela konke okuhle ifisela khona ku 2024.
Thank you so much sir.
This is an MUT Radio podcast.